kuachia ulezi kilio. Tule mama yetu kilio.
Alex Ferguson Chumbi chumbi nani ya Tandale Asumani Makaranga, sikiliza kilio cha yatima.
Naima, 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 nimerudi tena. Naima, 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 nimerudi tena. Naima, 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 nimerudi tena. Naima, 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 nimerudi.
many